Uptown Beats Official.
Adadi! Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Download it for my love, Zed.
Me have a question for you. Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bankalako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa tule telefoni yo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni ni bangati banza tu bangati tandize chenwini ni yangati manamba yanga yankitwe kusalila kabili. Nibanga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wawuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni bakamba paliwe. Sikuse nibanda nibanzako yue. Nibanga tibanga lako vintu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa tule tenfumu. Iyo siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa tule tenfumu. Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the roots. Akakuna na chintu chapwino paka chabe chinkale chak. Nikaso pwanji yako na tupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wawuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni bakamba paliwe. Sifuse ni bandani banzako yue. Iwangati banga lako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Iwe, oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa. Yu siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa.
My love zedmusic.com.